ያለበት እሷን እችላለሁ የኔ ማንነት
ነጋን ኬኛ ስናገው ወርዶፍቶ ተሰገለ አሜሪካ ሰገንታ አፋን ኦሮሞ ራዲዮ አክሱምስ ቴሌቪዥን ሳተላይት ኢትዮ ሳትረት አስ ዋሽንግተን ዲሲ ራ ከለጥኒ ስኒደርባ ውያነራ ጅማት ሰዳሰ ዲግደሚጃ በረኩማ ለማፍ ዲግደሚ ተኮ አከለኮፍስ ኢትዮጵያ ተሞ ሰዳሰ ኩለቶር በረኩማ ለማፍ አፉር ኬሱሜስቱን ኬሰን አንቱጅቤ ሆራቲ ገባሳሌ ቢያፍናኑ አዱኛራ ኤርገማና ክስመስ ቆጲ ከኘቶርበኒ አሲቅንዴስኒ ስኒፍዴስና ዱስ ካን ኦዱቲ ገረጃለነ ኢትንስ እንደበርስ
አተሞልተን ኦዱናር አፍቀምኑ ኩኖ ኒውዮርክ ከየሰ ከማጥ ኤፍቲ ኮርፖሬሽንን ውጩ ፊሊፕስ ቫን ጉሰን ጀደሙ ወርሻ ኢንዱስትሪያል ፓርኪ ካን ሐዋሳ ከየሳ ቀቡ ፈት ጭፉሳ ከለሰ በክስጅራ ኩኒ ሰበባው ለትቡይንስ ኢትዮጵያ ገመካባ ከየሰ ጅሩን ተኡኒስብ ሰሜር ኮርፖሬሽንቺ ወልትቡይንስ ኩን እቱን ጀልቀበሚን ዱራ ገረ ኢትዮጵያ ወጅን ሚቾማን ወጀቹ ትጨሲሱፍ ወጀታ አከቱረ ያንጎቲን ኮርፖሬሽንቻ ሳራ ክላርክ ዱበቹ ሳኒ መደን ሚዲያ ኢፕሰኒ ጅሩ ገሩ ካምፓኒስቺ ሚቾታ ከኛ ኢትዮጵያ ከሳ ወሊን ሀሪሮን ቀብኑ እትፉፋ ጀዴራ ማናጀር ኢንዱስትሪያል ፓርክ ሐዋሳ ከተአን ኦቦፍጹም ከተማ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፈከብሰኒት ሙርቲን ካምፓኒቻ ከነቦደ ወጀቶኒ ኩመቶኮ ዲበሰዲ ወጂሳኒ ደበኒሩ ተውስ ገሩ ሁንዲሳኒ ወርሻቹ ፓርክ ቸከሰ ጅሩ ከብራቲ ረመደሙፍ ጅሩ ጀደኒሩ መጋላ መቀሌ ከሰት ናኗ መነን ጅሬኛ ዳያስፖራ ጀደሜ ዋመሙት ሀረ ጠያረ ነመሌይን መነቶ ኮረቲ ሀሌላ ጌሲሱ ከገባፈ መዮቶ ነምኒዱ የገሩ አከንጅር ጅራታን ተኮብሰኒ ጅሩ ኦዱገባሳ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ከኒሳን ዱቢሴ ኦቦ ገዛ ኢመድህን ሀሌላ ከናን ቀቤኛን ሳኒ በርበዳ ኡዱበተን ሜደመኒ መነያላ ከንሴነን አከጅረን ገሩ ነምኒዱ የአከንጅር ኦዱገባሳን ኬኛ ኢብሴ ጅራ ኦዱወል ቀበቴን ሰንበተ ደርበ መጋላ ሰነከሰቲ ዳግማም ሳልጀደሜ ናኖ ዋመሙቲ ሀልከንከ ሰዓቲ ቶርበረት ሀሌላን ጠያረና መሌ ይገገፈሙ ፊ ነመተኮረት ሚዳደ ቀብሲሱሳ ኦዱገባሳን ከኛ ገባሴ ጅራ ዱብሂ ማንቲ ፒኤልኤፍ ጌታቸው ረዳ ገንዲ መነን ጅሬኛ ሲቪሎታ ዮካን ነሞተ ነጋረት ሀሌላን ጠያረና መሌ ይገገፈሜ ረጀቹዳን ትዊተር ይረት በረሰኒ ጅሩ imma kanarratti mootummaa Itiyoophiyaa bira wanni jedhameen jiru Itiyoophiyaan duula waraanaa TPLF waliin gaggeeffamaa jiru irratti odeeffannoo qooddachuu kan ilaaleen seera haaraa labsitee jirti kunis gaazexeessota irratti uggura kaa'u malaa jedhamee jira seerri kamisa kaleessaa waaree booda ba'ee kun akka jedhutti sochii waraanaa fi waan dirree waraanaa irratti ta'u kan mootummaan ifatti beeksiseen ala karaa meeshaalee quunnamtii raabsuu yookaan facaasuun dhorkaadha kanneen ajaja kana cabsan irratti humnootiin nageenyaa tarkaanfii akka fudhatan kunis miidiyaalee oduu fi miidiyaalee hawaasummaa kanneen ribxee loltoonni lafa akkasii qabanne jedhanii dubbatan gabaasaniifis akeekkachiisa ta'uu malaa jedhameera jiraattoonni ribxee loltoota TPLF kallattiinis ta'ee harka lafa jalaan deeggaruuf jecha miidiyaa adda addaa fayyadaman mootummaan kan uggure yoo ta'u kanneen seera kana cabsan irrattis tarkaanfiin adda ba'ee hin ibsamne akka fudhatamu beeksisee jira kana malees mootummaa ce'umsaaf waamichi dhiyaatu kan uggurame ta'uun ibsameera. Itiyoophiyaa gama kaabaa keessatti lakkoofsi namoota gargaarsa nyaataa isaan barbaachisuu dabalee gara miliyoona 9.4 kan tilmaamamu ta'uu sagantaa nyaata addunyaa kan tokkummaa mootummootaa irra hubachiisee jira. Kunis kallattiin walitti bu'iinsa gaggeeffameen kan walitti hidhata qabu ta'uu beeksise. Kan wal waraansi keessatti gaggeeffamaa jiru bulchiisa naannoo Amaaraa keessatti lakkoofsi kun guddaa dabalee kanneen gargaarsa dhala namaa kan hatattamaa barbaadan. lakkoofsaan miliyoona 3.7 dhaqqabuu ibseera biyyattii gama kaabaa keessatti kanneen gargaarsa dhala namaa isaan barbaachisu keessaa harki 80 yookaan miliyoonni 7.8 warri ta'an lafa walwaraansi gaggeeffamaa jiru sana duuba jiru lafa walwaraansitti gaggeeffamu sana darbuudhaan gargaarsi nyaataa maatiiwwan barbaachisu dhaqqabsiisuun barbaachisaa ta'uu jaarmeechuu hubachiisee jira sagantaa nyaata addunyaa marsaa ammaan Tigraay keessatti uummata 1100 1800 nyaata karaabse yoo ta'u, kunis uummata dhaqqabuuf barbaadu 2,200,000 keessaa harka 7 qofaa jedheera. Naannoo Amaaraa keessatti marsaa ammaan gargaarsi nyaataa raabsame uummata 200,000 nyaataaf gargaarsa nyaata madaalama kan raabse yoo ta'u, kanas gara uummata 600,000 to 1,500 guddisuu akka fedhu ibsee jira. Naannoo Afaar keessatti uummata 100,000 to 1,240 nyaata kan raabse yoo ta'u, kunis kanneen gargaarsa argachuu qaban 500,000 to 1,034 keessaa ta'uu beeksiseera. Gargaarsa dabalataafis maallaqni kan isa barbaachisu ta'u sagantaa nyaata addunyaa beeksisee jira. Uummanni kuma hedduun kamisa kaleessaa daandilee magaalaa Kaartuum irratti hiriiranii jiru. Kunis guutummaatti mootummaan sibiilotaa akka ijaaramu gaafachuun akkasumas fonqolcha mootummaa baatii onkoloolessa keessa gaggeeffame balaaleffatan gabaasa ergame Tujubee dhiyeessa.
Hiriirawwan kun kan gaggeessaman muummichi ministeeraa Abdullaa Hamdok hidhaadha gadhiisamanii gara aangootti akka deebi'an walii galteen erga mallatteessame booda. Maqaa rabbiin nan kakadha. Ilaalchi kun waan daandii irratti ta'utti adda. Waliigalteen kun waliigaltee siyaasaa qofaatti ta'e mormii daandii Sudaan irraa rakkoo bu'uuraa lammiiwwan Sudaanitti kan adda ba'e kaayyoo warraaqsa lammiiwwan Sudaan kan hin calaqqisiisneef kaayyoo dhiigi dhangala'eef ammallee Daarfur keessatti dhangala'aa jirutti adda jedhan. Waliigalteen waraanaa guddaan kun fonqolchi mootummaa jeneraalota waraanaatiin Hamdok irratti gaggeeffame qabsaa'onni mirga namaaf namoonni siyaasaa hedduun erga hidhamanii ji'a tokko booda. Waliigalteen sun akka fakkeessaatti fudhatama. Kun yeroo dheeraadhaa qabe kan isaaniif qophaa'aa ture. Jeneraal Albuhaanii uummata isaaniin barbaadu. Hamdookiin garuu ni barbaadu. Kanaaf hidhamuun muummicha ministeeraa Abdullaa Hamdok waliigalteen tolfamee sana booda aangootti deebi'anii uummata biratti fudhatama akka argatan gochuuf jecha jedhan. Deeggartoonni Dimookiraasii Sudaaniif paartileen siyaasaa akka jedhanitti waliigalteen sun fedhii isaanii ka bulchiinsa siiviilii guutummaan akka jiraatu gaafatu hin guunne. Sudaan bara 2019 qabee gaggeeffamaa akka ture mormii uummataa Omar Al-Bashiriin aangoorraa akka bu'an dirqisiisee booda yeroo cehumsaa rakkisaa keessa darbaa jirti. Al-Bashir kurna sadii waan ta'uuf Sudaaniin hoogganaa turan.
Mogadishoo keessatti kamisa kaleessaa konkolaataa wal duukaa yaa'aa turan kan tokkummaa mootummootaa irratti aleellaa of wareegdotaa dhaqqabeef Al-Shabaab itti gaafatama fudhatee jira. Dubbimaan Al-Shabaab dhaabbata oduu Rooyitarsiif akka ibsetti aleellaan kaleessa dhaqqabe kun qaama nageenyaa kan tokkummaa mootummootaa irratti kaqiyyaafatee ture. Namoota ajjeefaman keessaa namni tokkummaa mootummootaaf hojjetu jira yoo ta'e wanni beekame hin jiru. Dubbihimaan poolisii Somaaliyaa Adan Hasan qiyyaafannaa aleellaa kanaa isuma dubbihimaan Al-Shabaab jedhan ta'uu mirkaneessaniiru. Aleellaan kun manneen barumsaa hedduu biratti waan dhaqqabeef kanneen miidhaman keessaa hedduun barattoota ta'uu dubbatan. Embassiin Yuunaayitid Isteetsi Moqdishoo keessa jiru barreeffama tiwutarii irratti baaseen aleellaa kana jabeessee balaaleffate. Uummanni Somaaliyaa sodaa tokko malee jiraachuu qabaa jedheera. Bidiruun bishaan galaana Ingilizii keessatti torban kana nyaatamte keessa namoota turan 30 caalaan du'uun seenaa godaansa gaddisiisaa biyyatti ta'ee jira. Garuu aangoonni tokkummaa mootummootaa waggaa kana keessa galaana Mediteraaniyaan keessatti bidiruun godaantota fe'ee balaasa mudateen namni 1,600 du'uu yookaan eessa buuteen dhabamuu beeksisee jira. Godaantonni kun biyyoota Awurooppaa dhaqqabuuf waggaa kana keessa imalaaf ka'an. Lakkoofsi namoota barana dhumanii sabra darbeerra kan dabalee jiru ta'us kan addaati jedhame kan ilaalamu mitii jedhameera. Jarmiyaan godaantota addunyaa yookaan IOM akka tilmaametti bara 2014 keessa namoonni 23 harka namoota seeraan ala nama deddeebisaniitti kan dhuman yoo ta'u waggaa lama booda jechuun bara 2016 keessa immoo lakkoofsi kun 5,000 dabale. Waggaa 7 keessatti kanneen galaana Ingilizii keessatti du'an garuu 166 ta'uun ibsamee jira. Oduun ammaaf qabnu kanuma.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Qophiittaa nuuf ceena. Mummy Ministera Ethiopia Abi Ahmed Harra Warebod Kara Television Sabahima Motumma Biyetin Dre Waranarra Ifsakennanin Nanno Afar Bakka Kasagta Jedamuto Anneji Rajaran Hala Ammajrun Bakkewan Ammandro Umnota Addabilisumma Ummata Tigray Kanisan Dine Jechun Ibsanin Qabamanijran Gallakisisuf Akko Jechajran Dubbatan Mummichi Ministera Abi Mummy Ministera Ethiopia Gara Addawaranat Imalukan Ibsan Akala Kops Ethiopia, Sadasa could offer, Barakumalama could offer Yoto, Guyotalaman Durban, Samahimale Hidun, Esa Kajran, Mbeka Mujachun, Ipsatran, Saidam Totman Finera Gabase, Kuno.
Harra Mummy Minister Ethiopia Abiyamed Rewaranara Midiamo to Mabiyatin Akadubatanitti Bakewan Kanadrato Atamanituran Davis Niger Rajaran
Roman Rana Kenya Gamundan Kopinigode Wotumansa Hamlinsa Bayol Kada Dini Amabi Kenya Amma Kenya Uwechwandiny Salpati Nulafise Wani Absober Era Arsaber Era Itika Falerga Negan Salumatuan for Chugan Rotifakati to fifth Korana Lafate Rankanke Yali Bode jira garu finnete nge iso gana turre halaji jiru ambar banif garu maurana turre jira akuma gartani tabbi nadubaju kuni amma kalisa tidina kawe turre warana chama kalisa gone qabanne jira harasi chifran qabanna burkan qabanna
malikeenya ittifufa hanga galma keenya keenyutis jechun ittidabalaniru
dinni nitufate garabiye keenya tigale kun amma awalame kumut duwatu anjonu kam nuti Arsato Kabaja, Abbotin Kenya Arsatani, Biakan Kabakin to Angel. Among more, the Nibio Fala, Akumansal Bat Mote, Wamber Badiwood for Katakan Kanisene, Ijulin King, Sodamale, Animale, Biatijaratan Hun, Mura Egamante, Akatakanan, Omaranagatanganajin, Ole,
Kandrej Roof, Burmaduma, Ethiopia Kabachis of Jeran, Mumi Ministera, Abiyamed,
Fading King at Kumabika and Aguda, Fading King Bismabi. Kana eguda fedin Kenya yad dina cabsu balle sura kana unda muingona kana unda ingona arsan ka falmajus kana fiwafi anis gutumman addati gale mishigi gale kanin wajichajuru kana mulke sudafin wulkof mulkajuras
mumme minister etopia abiyaimer wita tadarbe karatora marsariti hawasu maisani erga dabarsanin sadasa kudafur barakuma lamaf kudafur ra egalani gara addawrana takdeman kambeksan walitibu insi wagato ko lakosu senanno afarif amarat Setiba Balachu Hordove, Namun Million Sagalifi could buff real tan, the Gersinata can Sambar Bachestow, a Batamotomotogam Tomaniti, Sagantanyata, Canidla Dunya, Big Sejram. La Mille, the Gersiber Bachesuquesa, Bentansa de Tamaol, Savoaran Antonis Ipsamera. Gamfa Africa, Bacabua Gamta Africa Cantan, Olisengo, Obasanjo de Balate, Camolina Dada, Walitibuinsa cana from Mata Carana Gamber Bada Canjantaus, Waranga Gifamajur, Daramba Balate, Itifufera. Gabas Sagali Amerikatif Sahaidamto Finfinnirra.
Ordoftota Kenya ammo gara qopitan qopi misomat cena. Sababa weerara virusi COVID-19 dinagdeen addunya rafa makee sagale turunni bekama. Ethiopianis biyota addunya dinagdeen saani rafa makee sa tokoe mutatu. Kanamales warwaran sa wogga tokof biyeti ke satde majrun. Kala in sijirenya irot ayrot dabala demun biyeti addo gudda ke sa akkabusetu dubbatama. Hal rafa ma dinagdeef tasgabbir abu gamase asanjiru laljise umman nif motumman mal gucchuk aba. Kanjurat, Gabasan Kenya Matukufakadu, Hayota Denegri Dubison, Wank in the Fatekaba, Kunoti.
Obayanaile, Ogesa Dinagde Kantan, Ethiopia Kesatiro Amakana, Gaga Amadinagde, Namtolche Tujra, Kunis, Serna Dinagde Kesati Karale Sadin. Ipsamajelu.
Gagami dan de Rojurato, GDP in Biahin Rata, Gafa GDP in Ratumo, Wantoni, Satamam as a Wansa Digital, you can microeconomic determinant of Mukesa Sadi Mulata, in Nitoko, household income, and you can Gali Urata, in Nigafa Galini, Hiratu, Hawasni, purchasing power, you can wife in the Tuga Yarai Patachura, in Lamafan, Ojit Abatu Vayata, you can more Sotin Dinagde, Wandangauf, Jara Ojit Abu Tujara, in Radafani, can. keessatti mul'atu gaagaa'ima gabaati yookaan infleeshin raayizii kan jennu kana oomisha oomishtummaa kan irratti gaafa sana uumamachuudha.
Yeroo gaagaa'amni dinagdee haala kanaan jiraatus uummanni aadaa qusannoo duraan qabu caalaatti fayyadamuu qaba jechuun ibsu obbo Ayyaanaan.
Gaafa gaagaa'amni jiraatu hawaasni galiin isaa gadi bu'aadha yoo ta'e humna bittaa hin qabu yoo ta'e uummanni kan gochuu danda'a jedhee yaadu expenditure pattern jedhu warri ikoonoomiksii aadaa waa baasuu jechuudha. Fakkeenyaaf galii yeroo gahaa qabaatanii fi galiin isaan yeroo irratti haala ittiin hawaasni baasii isaa baasu jijjiiruu qaba jechuu kooti. Lammaffaan waan manaa qabu qusachuu sana jiraata kan jedhuun kaasaan karaa.
Ogeessi dinagdee biraan yaada isaanii sagalee Ameerikaaf kennan Dr. Kabbada Dhugaa immoo yeroo dinagdeen gaagaa'ama keessa jiru kanatti uummanni daganaarra waan jiru fakkaata. Kunis yeroo akkasitti wantoota akka bashannanaafaa hir'isuun qusachuun murteessaadha jechuun dubbatu.
Taatee kanaaf hawaasni yookaan uummanni haalli inni ittiin reaktii gochaa jiruu fi haalli inni ittiin reaktii gochuu qabu yoo laaltu garaagarummaan inni jira maal kan ta'uu hin qabne waan argitutu jira lafarratti haala deemaa jiru duukaa. Waan uummanni godhu yoo laaltu jechuudha. Uummanni baasii xiqqeessuu qaba. Eenyumtuu kan durii caala waan of qaqqabu jiraachuu qaba kan jedhuun qaba'anii lammata immoo opportunitii jiruun sarii poosibilitiin jira haalli ittiin galiisaa fooyyeffatu sanas mala dhahachuu qaba.
Yeroo gaagaa'amni dinagdee akkasii mudatu mootummaan oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun dinagdee tasgabbeessuun hojii isaa isa duraa taasifachuu qaba kan jedhan obbo Ayyaanaa tasgabbii gama siyaasaas akka barbaadu eeru.
Wanti mootummaan gochuu qaba jedhee yaadu tokko oomishtoota biyya keessaa jajjabeessuun irra jiraata jedhee yaada. Mootii qabeenyaas haa ta'u qonnaan bulaas haa ta'u waan oomishu akka inni dabalee oomishu gochuudha. Inni jalqaba kalammaffaatti gaafa gaagaa'amni dinagdee jiraatu keessumattuu warri daldaltoonni piraayisii yookaan immoo gatiin dabalu jedhamee waa yaadamuuf waan manaa qaban itti fayyadamanii uummata irratti yookaan immoo gatii dabalataa fidame waan jedhamuuf gabaa tasgabbeessuun ga'ee mootummaa salammataati. Inni sadaffaa jedhee kana yaadu rakkoowwan gaagaa'ama dinagdee fidan akka biyyaatti jiran mootummaan furmaata kennuu isarra jiraata kan jedhu yaada qaba. Kun bifa lamaan ta'a. Inni tokko political solution for economic solution problemiif jedhu warri dinagdee rakkoo gaagaa'ama dinagdee kan fiduuf rakkoo kana bifa siyaasaan kan furamutu jira. Furmaata siyaasaa jechuu kooti. Dafee xumuruu qabaa jechuun furmaata kennuu qabaan jedha. Sababiinis yoo gaagaa'amni dinagdee itti fufe kufaatii dinagdee fidaa yoo kufaatiin dinagdee itti dabalaa deemu immoo riseeshii jennu kana ikoonoomii riseeshii yookaan immoo sadarkaa dinagdeen kufaatiirraa fayyuu hin dandeenye irra ga'uu hin danda'a jechuudha.
Yaada obbo Ayyaanaa kan deeggaran Dr. Kabbadeen mootummaan imaammatoota dinagdee akka biyyaatti jiranillee keessa deebi'e ilaaluun yeroo akkasitti lammiilee biyyattii deeggaruu qaba jechuun ibsu.
Mootummaan aktuwaalii amma ebiitti waan kiritikaal ta'e keessa kan inni jiru waa'ee taayimlii ishuus xinnoo yaada isaa humna isaa. Dandeettii isaa waan fudhatetu jira. Sana osuma jiru aktuwaalii waan hojjetamu waan amma seektaroota siivil sarvaanti irraa waan argitu maayini aga tokko sanas konsiidar gochaa akka jiran maalifiin misoomnillee akka miidhamne kan jedhu qabu yaalaas jiranii garuu kan ta'uu qabu maayini in jeneraal poolisiidhaan tokko tokko tuquu qabu jedhee yaadaanii fiiskaal poolisiidha walqabatanii dhimmoota jiran tarii naannoo monitarii poolisiillee waan tokko tokko tuquu qabu maakroo leebel kan jedhunii qaba. Gara kaaniin immoo hawaasatti gadi bu'anii. Waan argitee gochaa uummanni osoo hubatinis yookaan hubatees itti deemaa jiru kanarra akka inni gaggabaabbatu akka hubannoo wayii kan kennamu jiraachuu uumalan jedha.
Gabaasaa sagalee Ameerikaaf Finfinneerraa Mitikuuf Kaadu.
Kun sagalee Ameerikaati. Hordoftoota keenya amma immoo qophii keenya torbanii qophii labataatti ceena.
Akka moltan kabajamtoota daawwattootaaf dhaggeeffatoota keenya kuni qophii labataati. Qindeessanii isin dhiyeessu immoo ani Tigist Gammeeti. Ameerikaa keessatti warra filame gabaasa Kerol Ginsbergii fi Beetii Ayyuub seenaa namoota siyaasaa Yuunaayitid Isteets shan maatiin isaanii Afrikaa irraa ta'an irratti galmeessani. Jarreen kun akkamitti fuula siyaasa Ameerikaa jijjiiraa akka jiran illee of keessa qaba. Dubbii ijoo labataarraati.
The state of Colorado, the House of Representatives convened in the 73rd.
Nakita Harris yeroo loltoonni mana warra shiin Liberia, Monrovia bakka jedhamu keessatti kaadima haadha ishii barbaacha dhaqan waggaa 13 turte.
My mother was held at gunpoint for over 2 hours while my sister and I watched. We didn't know if she was going to
gara sa'aati lamaatiif haadhatiyyatti qawwee qabanii turan. Ani fubbuleettin tiyya oduma laallu. Loltoonni sunis hoogganaa barbaadaa turan argannaan konkolaataatti fe'atanii deeman. Haadhatiyya garuu akka waaqa ta'e dhiisanii yan jettu Riks.
Within a couple months of that occurrence, we were able to come to the United States. Eventually got here to
sun ta'ee ji'oota lama booda maatiin ishii gara United States godaanan kutaa Colorado'tti. Riks amma umriin ishii oggaa 54. Bara 2020 yaa'ii waliigalaa Colorado'tti paartii Demokiraatii irraa aanaa yookaan immoo distriktii 40ffaa jedhamu bakka itti guddatte Aurooraa of keessa qabu keessatti seera tumtuu taatee filamte. Kutaa Colorado keessatti teechoo kana qabachuudha lammii Afrikaa yeroo duraati. Hojiiwwan amma ammaatti waa hillanshii wajjin ittiin milkaa'an keessaa
hearing about Colorado's problems and coming up with solutions to fix it through these bills has been
rakkinoota Colorado keessa jiran dhageenyuuf karaa wixinee kana fala arguufin nuif baay'ee nu gammachiisa. As Colorado keessa namoota 10 keessaa tokko nama biyya biraarraa as godaane.
We lived here for about a year before we moved down the street on East Coast.
Mana bara dura maatii ishii wajjiniin gara United States yeroo godaananitti keessa jiraatan agarsiisati. Waa'ee maatii ishii yeroo ibsitus
start all over and within 10 years of coming she died from cancer. So we've gone through a whole lot of stuff and
haati tiyya oggaa 10 dura kaansariidhaan duute. Ani obboleettiin tiyya immoo waan baay'ee keessa dabarre. Garuu yeroo hunda sanuma yaadurraa ofan qusadha. Maatiin keenya mul'ata qabnurratti akka cimnee hojjennu bu'uura gahaa nuu kahaniiru. Yeroo hunda hawwuu qabna. Waan guddaa hawwuu qabna abjuu keenya irrattis abdii kutachuun nurra hin jiraatu jette.
Don't give up on your dreams ever.
Adiyooyee Aolaawaa ogummaadhaan faarmaasistii as United States Washington DC keessatti hojjetu. Karaa biraatiin immoo DC'n walumaa gala akka wayyooftuuf Ameerikaadhaaf kutaa 51ffaa akka taatu warra hojjetan keessas tokko. Lammii Ameerikaa hidda dhaloota Naayijeeriyaa qabu bakka bu'aa uummataa United States ta'ee filames anduraati. Maatiin isaa biyya Naayijeeriyaa irraa barumsaaf Boston kutaa Massachusetts keessa dhufanii Yuunivarsiitii Northern Eastern jedhamutti wal baran. Ijoollee 5 horatan keessaa Adiyooyeen an maqaa manaatiin Ooyyee jedhanii waaman amma umriinsaa 31 ilma 4ffaa isaaniiti. Erga bara 2014 digirii faarmaasitiin eebbifamee booda gara Diisii kibba bahaa Ward 8 jedhamu bakka irra caalaan jiraattotaa gurraacha fi iyyeeyyolii ta'anitti godaane. Achitti tola oltummaadhaan kilinikoota akkasumas manneen barnootaa mootummaa keessatti tajaajila jalqabe. Sababni achi filateef immoo ijoolleen na fakkaatan gara saayinsii, teeknoolojii, injineeringii akkasumas herreegatti akka onnatan hawwii akka godhatan gochuufii jedha. Maatii fi firoottan isaa Naayijeeriyaa bakki inni amma gahe kun hiika guddaa isaanii qaba.
My family back in Nigeria and extended friends, they are extremely proud of this accomplishment. This is the first time a Nigerian American has been elected to such a position.
Filame maatiin kiyya Naayijeeriyaa jiran baay'ee natti gammadan. Anaaf qofa sodoon ta'in dargaggoota lafaa dhufan hedduudha onnachiisaa jedhanii waan yaadaniif. Lammii Ameerikaa Naayijeeriyaadha as godaanan qofa sodoon ta'in daayaspooraa mara. Sababni isaas as dhufnee barumsaan bakka guddaa geenya. Waan baay'eedhaan milkoofna. Yeroo ammaa gara siyaasa garuu baay'een jiru. Kuni seera tumuuf illee hawaasa keenyaaf carraan baay'een jiraachuusaa agarsiisa. Oolawwan kutaan hawaasaa ani fakkeenyummaa ta'uuf an biraan jedhee yeroo ibsummoo.
Also an opportunity for young black people to understand that this is our opportunity to take our energy in the streets and bring it to a lawmaking table. This is an opportunity to really be involved in the solutions of what's going on in our community and just make life just a little bit more comfortable.
Akka dira gurraachatti dargaggoota gurraacha ta'an hedduudhaaf ergaa tokko jira. Humna keenya karaarra gara seeratumtummaatti akkaataa finnurratti carraa hubannoo uumuu natti fakkaata. Wantoota hawaasa keenya keessatti ta'aati jiran keessaa furmaata fiduurratti akka hirmaannu carraa uuma. Namoota nutti aananii dhufaniif jireenya xinnoo wayyaa'e xinnumallee isaaniif jireenya salphisuu irratti ani carraa kana salphaatti fudhadhu jedha.
My name is State Representative Esther Agbaje.
Esther Agbaje ogeettii seeraa taatee yeroo hojjettetti jijjiirama fiduudha hawwii qabduraa gara siyaasaa dhufuushee dubbatti.
I have always had jobs that were in this space of helping people or
yeroo hundumaa hojii qabaachaa ture keessatti bakkan itti nama qarqaaru danda'uttan hojjechaa ture. An jettu Agbaajeen maatiin ishii Naayijeeriyaa irraa gara Ameerikaa godaanan isheen Saint Paul Minnesotaatti dhalatte.
So one thing that I was interested in was how do we help more people at once? Often that means going to a lever of government. So that was why I
wanti nani fedhii irratti qabaachaa ture akkamitti namoota baay'ee yeroo tokkotti qarqaaruu dandeenyaan jedhu. San jechuun egaa yeroo baay'ee sadarkaa mootummaa dhaquu jechuudha. Yeroo hunda egaa waajiraaf dorgomuu irratti yaada kiyya kaa'ee anan tures saniifi jetti. San booda egaa dorgomtee seenetii kutaa Minnesotaatti bakka buutuu uummataa hantaatee filamte.
My name is Sam Obalde. I'm the first Gambian American elected to Wisconsin State Legislature.
Haaluma wal fakkaatuun Samba Balde biyya Gambiyaa irraa gara United States godaane. Yaa'ii kutaa Wisconsiniif amajjii darbe filamee tajaajilaati jira. Akkuma ijoollee hidda dhaloota Afrikaa qaban kaanii innis seenaa addaa galmeessiseera.
You know, when I was elected, I was the first Muslim ever to be elected at the city council, the first African immigrant to be in the council. But by the time I...
Yeroon dura filame san, Muslima yeroo duraatii kaunsilii magaalattiitiif filamen ture. Nama Afrikaa duraa kaunsilii magaalattiif filames. As Ameerikaa keessatti filamuu kiyya beeka. Garuu tajaajilan kennu keessatti Afrikaa akka itti gaafatamummaa kiyyaattiin fudhadhaa jedha.
I was born in Washington DC and raised in Virginia.
Omar Fata maatin isaa Somaliyaa irraa dhufanii naannoo Washington DC tti dhalatee guddate. Amma aanaa yookaan immoo distriktii 62 jedhamu bakka sabni adda addaa keessa jiraatu keessatti filamee tajaajilaati jira. Godaantota haaraadhaa fi namoota as turan hedduu adda addummaa jiru dhiphisuu irratti na qarqaareeraa jedha Omar. Lammii Ameerikaa hidda dhaloota Somaalii qabu yeroo duraatii seenetii kutaa Minnesotaa keessatti filame. Qophiin lamataan irraa asumaan xumurameera. Sagantaalee keenya hunda karaa marsarii TVO afaan Oromoo VOA afaan Oromoo .com karaa miidiyaalee hawaasummaa immoo facebook.com/VOA Oromoo instagraamidhaaf tiwutarii irratti @VOA afaan Oromoo jettanii hoonu barbaaddan in argattan. Yaada qabdanis karuma isinii mijate kana keessa filadhaa tonnu gahaayi ani Tigisti Gammeeti nagahan.
Daawwattootaaf dhaggeeffattoota keenyaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabee aga sa'a 3tti teessoo keenya saatalaayitii Itiyoosaat kan ammaa gadiirratti nu argachuu dandeessu VOA Itiyoophiyaa chaanel yookaan NSS Itiyoosaat virchuwaal chaanel 57 digiriis iist irratti lakkoofsa daaka sistemii virchuwaal chaanel ammoo daawwattootaaf dhaggeeffattoota Itiyoophiyaa Eertiraaf Jibuutiitiif 6230 ka Somaaliyaatiif 6231 ka Keeniyaatiif 6232 ordooftoota VOA 24 yookaan VOA 24 6233 akkasumas daawwattoota VOA TV yookaan TVMC Duwwaajaaf 6229 kana malees marsariiti keenya VOA afaan Oromoof fuulawwan miidiyaa hawaasummaa keenyaa ka Feesbuukii, Tiwutarii, Instaagiraamii fi Yuutuubii irratti nu argachuu dandeessu.
Kopi Kenya kallattiin darbu Facebooki Kenya voaafanoromo.com akkasumas marsariitii keenya irratti illee nu argattu. Gulaalaan sagantaa kanaa namoo daandii Nugusuu Taamiree piroodiyuusarii keenya Tigisti Gammee miidiyaa hawaasummaa qindeessiti. Amma ammaatti kan isin keessummeessan Tuujubee Horaati. Qophii har'aaf jenne kanumaan xumurraa qophii boriin walitti deebinaa. Halkan gaarii.